bismillaahi raxmaani raxiimaha safar ayuu ku tagay oo sikadiisa uu ku baxay maanta uu ku tagay magaalada marka safarkaasi oo aanan ahayn mid official anaga la wadaagay maamulka gobolka ahaado amase maamulkeena koonfur galbeed mid lala wadaago uusan ahayn oo si kadisa ku dhacay uu ahaa marka madaxweynahan uu tagay magaaladii cinwaan lagu soo dhaweeyey shacabkeena kulley nabadda iyo jecelyihiin iyo wanaagga iyo horumarka deegaankooda ciidamada 14 October ayaa meesha joogaan oo ka howlgalaan guud ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayagaas ayuu booqasho ugu tagay kulley maantana la kulmay ilaa iyo hadda diyaar rasmi oo anaga lasoo ogeysiisay amase lala wadaagsan ay jirto safarkaasi amase booqashadaasi meeshaas ee taas dhacayso laakiinse cilada meeshay ka jirto anaga ilaa hadda ma garan karno.